la kuringa keli ninga tani Bakiba shubaba ngofu bwona mchari waisani Afuka apa big na fushora kure atashayi saba na baye Bamane bama deserve masakwati Cause bayirwa nyimbi ya psuwana abakarali Tanki mana mina na kenza mwamwana Fori ranzuli roshonga shongazi Unente wanu ukudile kuhishayi sana bama kwiri Ambilishu akubambula ya jizeti Kambe uwa socha uhishayizi
I know you're feeling lonely and it's cold outside. I know you hate the way I play, it's alright. I know you're feeling lonely and it's cold outside. I know you hate the way I play, it's alright.
Pakutala vai chacha kwi langutisa kava hambe wari kwerunga mujaji ikala kuna swiyimo swa kutika swinga kona mitini swin'wanyani swi vangiwa hikwalaho ka rifu emutini kuna swirilo swi vangiwa hi ndlala wari kweri wa hlupheka u n'wi pfuni hi swandla u nga tshami u n'wi hleka u vonela dzana na matimba ya ku tirha u n'wi vonela life loko vona ku titimela n'wi pfuni hi jazi kerekeni u ta tshunela na yena ku ta pfuna loko ndlela ti pfaleka hambi jesi wa pfula
I know you feel